hala noga e jeegon lewru décembre hitaande 2021 sakiraabe keddibe bismillah modo mi jooti on hedaade actuje de amen nyaloma hande mi wondi do Oumar Waygal Oumar hono nyallida
mi selli basu fo wada yali
Oumar hol jogon daame le mbassa o hande
sembe kabaruji di anni wattu jona 31 wodda do won juldeji mabbe kambe sukabe jokol be do alsilana kanya ko nande mudden fu ngatta hen koyde mudden so bami fa juldeji bi battiki be ngadan tadje mabbe do won feccitaade do kalis faabe yalono be kani waddirde dido yambere jangal mudden jaran fatu sigaso to wattu jono lotirde moto ngaji kanya mobilaji be biidu yahatani be dotol sukabe jokol be kanyam golata dido golleji tan won ko be kebat le hen yimbel nabbo to mobilaji kanyam motoji di an belti do dido golleji na on garan famtaade dum e journangal garan timiniren birki sembe tandi
waygalo julle 31 de ka battike sanne le garan ngaji di sukabe jokol be kana wondi wadde ta e kalsi yella na wada julle de fagas
non worri homo fu wadde do hen ko waawi yellebe keba le hen hirande mabbe lobbere sukabe hono andirde no 31 boy waddirde no wattu jone jehi en jotto yiki dum won geren goto nokku noddirte kala bambugu kanko noddirte madu jara kanko on chef de geren won lami do geren o hollitide be ngadan dido golleji homo furdu wadda ko waawi dum won li taje mabbe de ko be ngatta ton kedde makko mo sifi do hen
no geren a decide
gene amen bami anya yambinde chakite hitande hikka goto amen fuf no hani yobude dunyaaji didi ka gi amen wobbe na waawi beedari amen ta yobal kali ima draji nyalo mo dum famda gila betena gani sodde chofe e sumayaji kiwdi boso ngaji ko nande mo kikire be nyahan landinde nokku hirongo ne mbara jokal be sapunjo andon no nyande mudun no sallahu la to welta resan got o fuf na wahi buri chofol ma chofedi
sukabe jokol be kana wondi yambinde sanne julde yiti modde hitande dum won ko tayka bomako do faale kedde leedi ni
non jati worri dum won 31 sukabe be kewan len nokkule de miccite de wiri nyaw coronavirus o dar wodi leedi meden didi ali sisi dum wodi so docteur en wobbe kay kolitide be ngattana ko e mabbe hakkille be dewa dati mbiya didu kedde mo kanko no dirtede burama kuri ba yo goto e kumni do kabar habudo o do nyaw kuma sifi do hen
la fête de noël pour les chrétiens
yambere noël en be hebon jahan eglise en dulla wide sukabe na ngidi sanne ido yambereji di hono dum no de chakite hitade non jamare hawru tan no kuji kewdi le hiroji hono botte nuit soirée dansante concert e ko nande mudo bes en bawa hadde be do karute de an hani yimbe le ngatan hakkilo mo fambiri fuf sariyaji e lentour di foru de maskuji notra de gel e ko nande mudo
pour le nettoyage des mains
waygalo suka jokol be kana wondi landine sanne julle noël le leedini
a wo fo fi ali sise hejoji kewdi anni yaltinde le hen don suka be jokol be chrétien wakkatiji du feebe ngana chrétien ngatta le hen koyde muuden kambe chrétien be be bihi ko be ngatta le leedini ko nayri bangal juldeji mabbe kanya fa yottiyo boy mabbe ko nande mudum ba kebben famtare kedden kanko mamadou samassi ko ko fewni en do hen
jokol be chrétien en mali fufu yambini kenyen odo noël o yo wote yambreji burde fufu cene hore bangal chrétien en be kambat dun jeune en gonbe sahal wuddu e baleri leedindi jippina e juude mun en bongal mudum to tumbutu ton jukolbe mbali yambinde ngo hiro ile kuyam e wi horajo jeunesse tumbutu seku sala diko
men sukabe jukolbe men warame fuddo wakati 8h jamman yaade minuit ma fa fajiri yotere amen ngende de njalan men warame wada pijirde ka e lippo hakkune sukabe jukolbe le nuku ame antitero centre pastoral soni a wardo jamman attama sukabe jukolbe bede seyi sanne
kanon to santo le wuddu leedindi jamma ko woni ko chrétien yogobe ngata yambere mudum e be anni wadde hiro centre pastoral jeune kedden andri dabu goto yimbe le fedde jokolbe église en catholique to santo
men wati madraji men noddi jama on fu wati ko men o golla tegal mudum men wati madraji le julle noël warte wadde odo ngende de njalane me wala fijide le église amen tegal mudum me julal me wada do uji mawdi men nyaago allah men nge pasteur amen
misna wi de yambra noël hika wadi le alhali rafindernagu danno an hani do uji ngadane hetagul dernagu don ko holiti chrétien yogabe
batoji pawi ide heedintingo leyndi ka timmile galluje region ngaji de alkamsara bettine
le on do wattu fu fedde neb noddir cnz fedde humnine kabar suka jokolde leedi ne be gonde wadde do hen kambe do imadraji mabbe bi halaji kewde be kalta kandi holitede le botumo do so fuddi wadde le nokkule de kedde mo kanko noddirte ali siso yo tokarama do jatti non kanko lami fedde suka jokol bombe to banka sito bala kamara landire makko
on a pi debat sur les différentes
yutude do society bangal jodo halaji leedi ndi do inde fedde CNG on dollo nafa modo ana e kawar mum kibe hawru do gutum bangal jokolbe leedi mali fuf denta tamon der juude della hunden hore leedi mali hidum tinandi sukabe bankas yeba ke fi kawar mudum e be gondi hendum fahande e be jokki dum no faba de transition kabaru dena bu bankas wuri ni jamara ne habi dum fi
waygalo nokkula to mutu kay mublayi lotte kana wondi hebude sembe de odo wakati le lamu sikasu
ko buri hewde jeebe de do nokkule furtu holi tamel yobbe sukabe non tam wattu jono be keba le hen ko be dartata ko na yimbel na bobo to mublayi di an belte golleji dina fa keben famtade ngare kede ko mamadu sama seku fewni en do hen
lotobe mobil e motoji to kineri guton na wondi yirude sanne latige sababu hebugul golle gollobe le hen be huliti wide latige sababu kebal mabbe do londa be huliti wide sato kebal won hen sato na famdi ko buri hewde yo wattu ndungu marché o muni goddo kay holti wide ko heewi hebata ki ka sere sere ko hebata ko yo jottoje Allah tata bo holti wide lotugul mutu so ngoga halle won ko hebata hen na centimètre sabi e wi mako hande hande o mutuji di ana kewi sanne le ngedindi so bangal jon e mobulaje mutuji be cultivide golla be dun be na hani jawtede be do jokolbe kini be dun be na hanti sanne den no e wi mabbe na hani dawri piya yalla be bedane yakawere goto bamdu hala jon e mobulaje be cultivide na weltan sanne golle mabbe kala wattu so mobul mako lotama labam fa lato sagu mako non ko non dun wonande odo jomutu wi mo huyani jati golle mabbe den no ando ido wattu wi di ko buri hewde yo golle mo worbe tan ngadata
hello tariki amen nyaloma hande o naba men tombogtu le sahal leydi ndi to wonto koroborobe burdabe arabbe kay fulbe wondi rafinde nago o tan walatu
non wori ali sise holi tanwe le dedo nokkule dobe jogi ton fina tawaji mabbe kewdi kanya fa yotte bomi dibe noddirtan abarba kanya fa jotteda hala kanya bomi dibe noddirtan jaba dedo nokkule an andira dido bomi sanne holi tanwe do yodon fina tawa e nokkule mabbe de idon faabo do ko nayri bangal no be ngadirton gundan lo bonno andambe kabaru fina tawa le o do nokko kolitiri wiide fa keben famtar kedden momodo Masiku.
Abba Barba yo bomi finatawa busebe dengal wadde le kawrta mawde buru fuf teddinde busebe mawbe yimbe mawbe wobbe ido bumbina hulta sifaji golle o e wi baba tandina janginowo jande lire gondo foftere
avec leur quand e ves ngaji mabbe lippo fu wonko holitita ana jalna li holitita kabaru kudaba du watta wakkat no nangete ma wakkat no hirsite dum fu wonko halta woni rewbe busi en e galleji mawdi babbe fayiri kambe kan e chat mabbe babbe lippir
dans ces sujets là
jaba dun yo bomi bangal teddungal horejo madun chaahido e wi professeur o yo bomi jaadi be lafrandi dende gondo to tumbututun do burdabe buri hewde mudum holti wiidi yo hononi yettore bangal hewtagol yopitere
do ana holita wis a darnigel neddo a teddinmo do ana burduma kalsi ana burduma ko jogi ngari fu ko jewan ba o neddo nangado a torrimo e nanal mudum bede yidi jima ko mebbe e dambe mebbe jimol fu wonko holitita ana holita hala kawran hakkune yimbe e happene wuri
ila dunke en finatawa yo leedi malindi hewta jam yalla kala ko bili e finatawaji malidi huncene hore ka faddinden gube koptoje e turusi en jogiti dundi saraji mabbe le nokkuji kiwdi leedi ndi
nabata en bilki sembe chaldi kan 2021 o Cameroon to ka waran wadde hono no wirani jati waygal
a wo fo fi ali sisi dum fudan le jena lewru janvier timay le jagom lewru fevrier le hitane 2022 kanko dum lamido fedde kafnde kany lamu ko wombe le leedi Cameroon de kokki dido kabaru ciagal ko mo yano jowori pirude ballon gonde ton wonde le nokko no dotta ya wonde be no diri de do firde ballon olimbe le talatar jabbe non de do o yottiki le ngalure bamako no wadi do eruji sedo o yidino e lamibe lamu hakunde jo wattu jono yimbe le korsimbe kabaru ballon kay quality beltiki sanne ko wiya fiugol bolongol wadan ko le majjudube bebe gikkini gikke lobo jaga bulle mali de danya ko golli le dido golleji kanyi de do kawrte moore kebben bomo kon kobbe ko cifi do hen
la tenue de la CAN 2022
sen tangul hore kan o no mo en jati min supporter en en baaw jati landinde ngal do kawtor sabe en boyi en landina so bangal fedde leedi mendika en boyi en doga tagal o do kupo fa hande en kebal yila am yo equipe leedi mendi o ma kupo en darda zore en be tekina kumul ganyen kupo fo denno kambe entrepreneur be kan jore be fuf anda wiide bibeleji mali na don tani be ko heewi
faande ko nayri bangal julde mabbe kambe chrétien wi'am maccuji kewdu nab am fali altinere warore de solando jabi jango asko warana fiide e joli balle stade Modibo Keita do LC Badou kany e yelen olympique ngaran piide le odo nokku goto wakkati sappo e jetti yamde
min jaran kayi to wonto tourna figol ballon soni kara fu yontere bettine nokku noddirte do kabati
awo fay fay be kolliti wiide lamorde sappo e didi do markabe goni e mudo kanyen kan tawel le goldo figol ballon ko nayri bangal imadraji koni fana mudo do fab joto yalla hono kabaru jam e dedere kany e gurdan lobban hani wartirton hakkunde ma
way galo do kaddete hande ka e kabaruji di
non wori ali sisi dido kabaru fe mbay hebde do bema am ande to 3w be ngada studio tamani nabe ngadi du numero meden via mo andado